moko.
Vijana wangu wa maskani mina wakata. Story nyingi wanazo nipa mina wakata. Shori zigiza gazali zoza bambata. Mindo nataka, mindo nataka. Vijana wangu mina wakata. Story nyingi wanazo nipa mina wakata. Shori zigiza zoza bambata. Mindo nataka, mindo nataka. Yeah.
But you know, don't you know that many kamata kamata, don't you know Lumiani, don't you know mama, don't you know many kamata kamata, don't you know Toto, weto nani danganya danganya kama mtoto. Toto, weto nani changanya changanya kama mtoto. We mtoto, we mtoto nani vuruga akili kama mtoto. We mtoto, we mtoto.
Toto,
lo 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 lo. Jaribu kuja kido, zama ndani tizama. Usijeli anzisha zogo. Aya, aya, aya. Yeah. Leo sito kwacha upote. Nikupeleke kwenye video. Na tena staki ukose. Baby, ah. Njuta mina. Ukidili na single susiri utapotea. My darling amini. Wakikubeza beza sijale, I don't care. Wabaya ndo wana unadonge. Wacha wanga wanywe vidonge. Hani tulicheza lizombe. Sisidishe kipimo cha pombe. Bembea, pepea, bembea. Bendera pepea, era zaidi. Ukibembea, bembea, bendera pepea.
Don't you know, don't you know that
many kamata kamata, don't you know Lumiani, don't you know mama, don't you know many kamata kamata, don't you know Toto, weto nani danganya danganya kama mtoto. Toto, weto nani changanya changanya kama mtoto. We mtoto, we mtoto nani vuruga akili kama mtoto. We mtoto, we mtoto.
Sababu uko na mie, kuna wenye malavi chakufuata we.
Yeah,
sababu uko na mie. Unani komesha nogesha tatisha. Mina pagawa kwa raza kunazo zipata kuwacha nogupa. Hai ya ya ya.
Don't you know, don't you know that many kamata kamata, don't you know Lumiani, don't you know mama, don't you know many kamata kamata, don't you know Toto, weto nani danganya danganya kama mtoto. Toto, weto nani changanya changanya kama mtoto. We mtoto, we mtoto nani vuruga akili kama mtoto. We mtoto, we mtoto.